munaasabadu waxa ay tahay oo qalin jibiyeen arday ku aflahaa iskuulka Al-Huda Educational College aanu soo baray dowladnta caafimaadka computerka English-ka maadooyin kala iyo waliba la qabaday baydhabo waliba munaasabadu waa qaban qaabay maamulka maadka Al-Huda Educational College oo qayb galay baahda caafimaadka walbarashada waalidiin ardayda magaalada iyo marti sharaf kale Ustaad Ali Ibrahim oo ee maamulaha guud ee maadka Al-Huda Educational College ayaa ku hadlay dadaalkii uu halka biyeen ardayda muusasada oo kale la dardaarmay
ardayda way buu arday xaqiiqdi baraatikooyin shoo iyo walaasho markaasi liswadi qaar kumada way buu isbitaalka hor lagu jeeyay iyo haayeen insha Allah way rajaynayaan hadii laahir inay way laaraash cilmiga iyo dadkan ka adeega doona waan ummato kale markaasi iyo deersi doona waan ka faa'iideey doona waxyaaba markaasi iyo macallinka diirada saaro iguud aan iskoolka diirada saaro way buu in ardaydu una hasaarni in bulshadu ay adeega iskoolka horto tirada guud ku galin jibiid way buu 161 arday 161 kasey booliisiyad kumada way haayna markaasiyti ardayda gabdhi haayeen hanto isadiida kaliyana markaasiyti way haayna wiilali haayeen gabdhu hatan way boo 108 kasi naftirsho markii la feeri wala markaasiyti way boo ku eh way leeraa isha aafmaad ma qiibo kal markaasiyti ku been way boo tarada siyadka leeyo iyo ku yar waleera ko ani 100 ku badan ba gabdhu markaasiyti way markaasiyti daraasayayna oo ama markaasiyti oo habardeena aafmaadkii markaasiyti habardeen marka priority koowaadna gabdhu la haayeen haddana way boo markaasiyti caafimaad haddana markaasiyti lahay
baahda caafimaadka walbarashada degmada Baydhabo munaasabada uu qayb galay dhinaca ku hadalay iyo dardaaran bilaaran jeedi ardayda aan ku aflahay yoolanta caafimaadka
niyada iyo isku faylana ku rajeen arday oo taayna walaha ku saaray iskoolka marka taasan marqaato ku ena markastan garab siruna taati waliba dardaaran aan ka diray fursad uu geeki iyo ku faa'iideysan in la fadheen oo weydiyan dadaal dheer ah oo ku mid ah in ka shaqeeyaan xirfad iyo baradan iyo guriyaal joon ku shaqeeyay koran iyo xarumo ka shaqeeyay koran iyo deegaanada hoos qoyow deegaanka Baydhabo ka shaqeeyay koran taasan uu noon garab ka siyaan
madama ona erbaadi caafimaadka way baahan baleeyeen dhamaan inta darti caafimaadka way baa kala dardaarmaan ardayda barasi caafimaadka in may buu ameeliyo iyo ku wadaan in kareebne hor insiisi wadaan wali baraat going iyo may ba xirfada caafimaadka iyo ka dar koran inay ku daraan kala dardaarmaan
runtii ardaydaana may balanay idan ma sentin saaso kala macallimiinta hasaareen idan kama hadnagaana marka ardayda maadaama isin baratan ee caafimaadka waa shay idqaalin ee binaadin kan aan ku maarmaan ya baratan marka walbadan insha Allah ta'ala inay waleysin baratan ilaa way ilaahay inuu ku absadaasan sadaf faylana isin gudadaasan inay sumaaratay ee qaalantii ku jeysatan runtii dareemana waana fahamayna inay isin walbadan macallimiinta hasin hagar been walnaasin baran ee dhinaca caafimaadka marka may ilaysin kala dardaaramaan ee hadii una mid iskuulaadka nidaamka degmada Baydhabo inay isin runtii 8 balan muujidan caafimaadkan si isin lahasin bari amaanu amaanada si isin lahasin bari in gudatan
ardayda baratay caafimaadku ay kala dardaarmay intii iyo bulshada iyo safaylo ay shaqeeyaan voluntary ahaan iyo shaqeeyaan waayo qofka caafimaadka baradi waa bulshada way mid aya nankanka qaalisan adduunka lamid ay major dhe qofka caafimaadku way badbaadiyay naf iyo badbaadiye daawooyinka san isticmaalatan oo meel ka silsiin ku weera qof kasoo adeeg oo caafimaad seen ka baahda insha Allah taala adoo marna dhabna the voluntary anti aadan shaqeeyta fursadii aad ha baratay oo qaaliga ah oo dhiniga caafimaadka inta aadan ka faa'iideysan maadka ardayda caafimaadka gaar ahaan yala dardaarame oo maadka Al-Huda Educational College intii baaqan una hajeediyaan si daqsile yonka holgalan gooba caafimaadka inka adeegan bulshada
soo kalana kumada ardayda ku aflaaday iskuulka Al-Huda Educational College iyo ku hadlay munaasabada daraasho keedeen qalin jibintiyo
waliban kumada ardaygii ku qalin jibiyay maadka Al-Huda waan ku qalin jibiyeen faculty ama gaar ahaan faculty linka South General Health waa eedii daranka ay farxad imala ku korgeeyay eediyadan weyntu waa meel ay raayso qayb kumada hamigay ama meel ay raayso targidalka ama gololkan kibi aan nolol ku lahayd ee waan meel ay raayso alxamdulillaah ilaahay kama san darankeen imala ku
waliba barday halsana waan waliba barday Al-Huda Educational College General Health yagii shaadadii gaadhay waan eediyadan ku faraxsanantay daranka iyo laay ma ku korgeeyay eediyadan ka faraxsanay
hada ee geek ee diidan farasana maadana maalmo 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 kale gudun ee diidan farasana ardayda maxay koob koor
assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh ana magaci reeros maxamed nur meebo qalin jibay maadka Al-Huda Educational College wan meebo ku baraday department of health wana geek daranka ee maxay koob koor meebo eedan farxsanaanta maalintii eto